agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe. Agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe. UNkulunkulu, ngiyazoka manje kuthi ungazuyibulale ngoba agagasho kuthi
sephelile nawe.
Yazi abantu bakho bakulahlile
agagasho,
hey,
agagasho
uNkulunkulu,
agagasho
ukuthi se noma sishayeka ngaphana ngapha asiqedwa,
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 asiqedwa.
Oh, noma sishayeka
agagasho,
agagasho, kunjena mo magagasho ngiyazendleleni kunzima but it's not all, it's not over. It's not over until